Slim Tiger,
WestsideMusicBlog.net.
AB
Kichmula, Young Mose, Team Skra Asia.
Wena, Umkani.
Oba, Fseki, Arudiringi ni mina wa Feki.
Hard Knocks Entertainment.
Fseki, Feki, Fseki, Wana wale wale kani wa Feki. Fseki, Arudiringi ni mina wa
Feki. Fake smile, fake friends. Alipazuzi muambola balikani. Kumina, kutikulikani. Famukokwa, vali mulikani. Kwa mkunda, bakuseba mulikani. Message yake zi loud and clear. Kunikala na miwisa clear. Zenieza very clear. Ndilinga msiali, not busiu. Zabusiu kima sila fake. That's why title, fake. Ani dilingi ni bale ba fake. Yamoze, aka Ocean Boy.
Oba, Fseki, alu dilingi ni mina ba fake. Fseki, Feki, Fseki, wana wale wale kani ba fake. Fseki, alu dilingi ni mina ba fake. Fake niggas, block niggas, kuninata anizwi niggas. Vai tumba wana luli kolusio. Alufita ba ipata kwa msio. Una kwa nuru running a towni. Unufumana fa down towni. Everybody get downi. Mwage muna ni Messi. Kunikala anina Messi. I got 21 niggas on my backy. Uwafumana wa anata mabaki. Hape nina ni mukali kwa mabaki. Owa Fseki, arudiringi ni mina wa Feki. Fseki, Feki, Fseki, wana wale wale kani wa Feki. Fseki, arudiringi ni mina wa Feki.
Nibulezi kalena, nani diringa fila ni vana. Vani lata fila poko toa itezi. Ingeza vona kuzi utwa ni katezi. Makishi ya matuna, chikuza mangoma. Maneni vulele bambo peme la pakoma. Fenifitela vambo la fela zaka. Rap game zambo vapa ya chinochaka. I become less accessible. Aniko ni kukana na day ni makembo. Kunikataza ukashapiwa ni kebo. Bari mwanaka waziba mu makembo. Straight from tisheke isho boy Kichmula.
Owa Fseki, arudiringi ni mina wa Feki. Fseki, Feki, Fseki, wana wale wale kani wa Feki. Fseki, arudiringi ni mina wa Feki. Managers in a beauty. Kumanda mishairi. Mr. Sugar Free Station.
Wena Umkani.
Downloaded from WestsideMusicBlog.net.
Hard Knocks Entertainment.